Westside Music
Club. In case you wanna know me,
it's Monty Pandemic.
Zambian Kela hii, Elio Zofa.
A song for the one.
Unonishiranga makeke, wona mishabatie nitanga nifata. Maybe neni four season, niswalele waisu nikaota. Fale au nikashaka kunileleka, nikutanga ni mautu no mota. Ayamise, abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli bulela. Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele makeke.
SNG Batimane
chwale kona moni joela,
nishwele makeke. Nishwele
makeke.
Akina kilila toleli bulela.
Malifasila kawe na nyaki uwani, nisakuhuwa nikikuwa vya mapacheni. Anio kafo kono pilu ikwa tieni, kuwena na vumaneke kupuma kama sheni. Kuina niwena ni kutwa besti, Luinzi iko American Haiti. Wakwani sanga zilimua kuna za mafaiti. Chwalefa unicholo kele hande, kozi anizive ya hao makande. Esi muendili lato kele fela, kozi monitelanga kafo wa niponchera. Esi muendine ni kufoselize, ni vulelele kuli manyando ni afeze. Kozi kuwena kifo na funi shwela, koyo lavo tauna kona kuiva kula. Asaba ukasinya,
kunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli vulela. Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli vulela. Afita kwa mkunda kwa nikandekele, inafale unitolokele. Waikuni mata mata, aluko panikuni nata nata. Mwendi ausa ni lata lata, day by day na kupotela. Kono ni kutela nga mwanzila, haivali lato kelifela. Beda wakulela, kufita chwana ni nyandele mwanzila. But you my fire fire, kunisia nikaipulaya. Esi mwendi neni kufoselize, nivulelele oko nikeleze. Kufita kulirila tolifeze. Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli bulela. Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli bulela.
Wanamasha batini sweli kupumba ula, kutofita fateni kutipine kipala. Musi unimusi ali nitange ni chaula, kono kutofita kwa nilele kama sela. Samala urasa visa chole falu alisia, akiva kidifela hape kwa nilidia. Isi mwendi unibonanga utoto.
Yeah. Kuwena lulina abona manyando, anifitanga kumina wani matisa nisando. Kambe waziba monifita bosi ubono, sike walumela kunipishanga makubo. Anifita wani kwale la fageti, ulibezine nizama ya nikante. Unu nishwelanga makeke fukumu, waziba ande kuli ni mutu wa nikomo.
Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Mwine wa malafu ni musiali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli vulela. Abona moni sweli kukunyandela, nishwele
makeke.
Usi unimusi ali nisweli kukupotela, nishwele
makeke.
Batimane chwale kona moni joela, nishwele
makeke.
Akina kilila toleli vulela.
Sit kid, success konde boy yo Bruce Adrien Harriet na kuona Dr. Jane Brian Kalikieri yo Bruce Rockstora Mr. Mobi Fasikayo Wani Sido CD Wani Just B Wana Boy yo Purit Raz Boy Raz Ruka
Downloaded from westsidemusicblog.net
J Park Secheke Baba says Kaufera na Mivona 4 Nezai
Diamonds Records Productions.